Yeah, nilikuwa kimya kwa muda kidogo ila naona mepoa poa sio kitoto mesau kurap wengi mekua mamodo acha kulia lia kwa mameneja masoko nesha maokoto ukiamsha mapopo so kudandi ya kopo unatani ya jopo vami ya chocho uzami ya moto sintani ya he game nelari ya fofo I've been the best tangu moko hajafuga afro rapcha yupo shule nenga anafanya hardcore waneno wengi bado hajaanza shika passport that's all au niendele na ndo mana kamwe sipo kwenye hizo listi naenda kama chima keke ruka kituristi sina ibilisi nafuatwa na easy PC unahitaji brain kaya cheese and kuzimix easy hiso nikikaa kimya na wapa time jisukume hisio fani ya kujifanya oh mini kidume wajichanganya ucheki na chozi kwa kila biti ubume umeataka mwenyewe dingi tunakuacha na kiki unune wacha nipandishe ego wacha nipandishe ego wacha nipandishe ego why the topic always me bro wacha nipandishe ego wacha nipandishe ego wacha nipandishe ego why the topic always me bro igwe amezama mjini utaniambia nini shtua kama jini style kama stini na switch luga kama price za madini baba sonara sijui fake ice na mapini kuna mapresenter wanaumia wakiambiwa mix no maina wakata na tema luga ya mkato basi presco madija na subiri maelekezo ili ya test ngoma ila itavunja udugu na wasani wao fresh mbona bandi kinukisha nje anchi utaona shobo mtanzania uyo wakwetu washaona tobo tumungere sana na sisi tusikose promo nando hivo best rapper wenu na mfunga domo and that's the reason I've been the greatest to make an appearance valuable lyrics I'm measuring carrots rappers will perish embarrassed whenever I push a bro his malice the satisfaction of carrying the feeling of marrying the game in Paris Nico Valid domana sinaga mpinzani kweli heri mtafute wanaoni kejeri peni kwa very deadly kwa semi mania wasemi kwa woga kuniona mgeni kumbe kino miko mbezi ukonga tatika foma upanga na magomeni tushatia mguu mwafriko na gubu game nimeshika vurugu nacha misala kila bara na lalamikiwa na ndugu luga mbili Mr. Tuna na lindwa na mungu wait na pigiwa na sugu
next man talking about ego you're more than that we expect you to be representing 255 to the world like you've been doing for quite some time now let them kids be kids man when they talk the talk you'll be walking the walk nigga that's max my nigga max
wacha nipandishe ego
yeah
wacha nipandishe ego wacha nipandishe ego why the topic always me bro wacha nipandishe ego wacha nipandishe ego wacha nipandishe ego why the topic always me bro